Hello everyone, my name is Frida Amani and today niko na Bruce Africa. Yes, let's have a good time, baby.
Baby, me, I don't need love, I don't need love, I don't need love, oh no, no, no. Baby, me, yeah, I don't need love, I don't need love, I don't need love, oh no no no.
First thing wanauliza hai na kuwaje, can I get your number nkutumia text saying aje. Next thing mnakuwa marafiki, apiti wiki unanza feel vitu, nataka msikia kila siku simu kama buku. Conversation iko lit, haijalishi kani usiku. You fall in love, unawaza umpe kila kitu, we umpe kila kitu, ndo tajua mapenzi sio wa kwanza, wa pili hata wa tatu sio. Anayekufeel kuna fuleni umepangwa ndio. You wish ka ungejua mwanzoni ungetoka mbio, but that's love, you in love, fuck no shit. I biggest mistake of your life, ulivo mtizama machoni ukaisi mnaiza jenga life. Kumbe mwenza kwa kwoni, wa unampenda na nampenda, so mpenda nateseka na kutesa kisa unampenda. Mapenzi nini? Mapenzi wastage of time, naweza tumika sana na usingi is a dime. One thing I'm known in this life, mapenzi haitaji ujuwaji in this life. Unaweza jitua mpaka row in this life, kuna wale wapenda wakapenda in this life, then kuna kina sisi, hata tuguse vipi tupende vipi lazima tuyapitie sisi.
I don't need love, I don't need love, I don't need love, oh no no no. Baby me, yeah, I don't need love, I don't need love, I don't need love, oh no no no.
Sound kani na maumivu is true, mi naumia. I wish kangejua mwanzono lange kimbia. Nasikia vumilia, I swear I did, zaidi ya maramia, zaidi ya maramia livumilia. Mengi mabani lifuta, usombe kakukuta, usiku utakesha utajuta, utachukia kisha utataka futa. Wali kufanya ufeel first time, ulipo anza kumulewa utatamani kulewa. Na kauna sira sana utachukia na kwaita wote mbwa, ila ndo mapenzi ya livyo umbu. Behind no smile kuna pain, and I'm tired of this love pain. Na sito smile kuficha pain, no man I'm not doing this shit again. Oh, one thing I'm known in this life, mapenzi haitaji ujuwaji in this life. Unaweza jito mpaka row in this life, kuna wala penda wakapenda in this life, then kuna kina sisi, hata tuguse vipi tupende vipi lazima tuapitie sisi.
Baby me, I don't need love,